Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal barin nogay lewru juillet jena yamde jaɓrima silimaji sappo les maison de la presse ɗo Bamako ɗo oɗo wattu goto wodi hakkunde jafaraɓe e masina. Sikiraɓe examen gay noddirteɗe baccalauria ɗiɗi puɗɗille leydi meɗen ndi ñalawma hannde woni balɗe tati ɓe mbi wala fottiɗo laji mataɗi ka nokku noddirteɗe keñe ba kamɓe haybooɓe ɗiɗo examen ngaji wonɓe tonɓe ɓe mbiɓe darna golleji caggal ko neɗɗo maɓɓe goto naati e juuɗe. Yimɓele wonɓe leyleyɗele ɗe saɓamili temedere fa tan sappo e joyomɓe yimɓele looƴaɓe noon fedde nations unis humnide kabaru yimɓele ɓe kollitiri wiide wakkande ɓe gonno yamɓinde golleji maɓɓe. Min giltini micro jamen ɗi wattu joni domi ɓurɗi futtorude jamar nde les galluje ɗe ɗiɗo domi ɓe noddiri ɗum messi caggal ko ɗum bonnata kulle jamar nde dogotora en ɓe ɗum mbi yimɓele ɓe gattana koye muɗum hakkillaji sanne saabi de ɗiɗo domi aɗa mbawi waddude ñawuji goɗɗi kasen ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗumin jogui ni oɗon bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to hollitinde wiide ñalawma hannde woni balɗe tatoɓo ko examen ngaji ɗiɓe noddirta baccalauria ɗiɗi puɗɗile leydi meɗen ndi wala hono tiɗallaji mawɗi ka mataɗi ka ɗum e tawde fulle nokkule goɗɗe an toon ɓe kolliti wiide won sukaɓe hanɓe wadde ɗiɗo imali ɓe jottakile nokkule ɗe hono wori Mamadou Sama Sekou.
Deƴere tan wonno ley oɗon nokku goto centre ñafunke imotoɓe sappo e ɗiɗo goni ɓe notaki maggal paɗe hen ɓe na taki noon e tatteji ɗi foof to bankas e ley wuddu leydi ndi caɗele foof yaka imuji anadeji ɗi centre ngaji ɗiɗi gonɗi ton ɗi fa yettade cakite ñalawma ñande talatara nde kay imotoɓe temeɗe jatto e taton e kañe musil en haybooɓe foof no gonno toon nono ko noon dun to yoroso e kuri ley laamu sikaso tiɗalla mbawɗi hadde yirwere golleji ɗi foof taykaka e ley centre ngaji tatti ɗi kamɓe ardiɓe jande yoroso Bamako ɗo haɓitiɓe naldama e ley centre ngaji ɗi foof nder e caggal majji komin noddi horajo gollirde leydi ndi humanide imuji e ko nande muɗum holliti wiide imu bakko o na jokkiti waɗede no haniri e ley lamorde leydi ndi e kañe dun kedde leydi ndi.
Sa ƴeewi nokku noddirteɗo keñe ba wona noon ɗum wori hollitan wiyede kamɓe musengaɓe hayemɗe haybude hono imali ɗi le oɗo nokku ɓe mbihiɓe darni golleji saabi de ko laati sababu muɗum neɗɗo maɓɓe goto kañum nanga toon caggal ko yoppi suka debbo goto yewaɗo ɗiɗo examen ngaji so tawraka kayitaji muɗum kanko noddirteɗo Oumar Sanogo laamiɗo fedde neɗɗo noddirte sipesco ɗon fedde sagon toon e musengaɓe jangguinoɓe ley leydi meɗen ni gonɗo le oɗo nokku holliti wiide neɗɗo maɓɓe o so yoppaka tan ɓe garan ɓe darna golleji ɗi le oɗo nokku fa keɓen famtare keɗɗen comme si fi do hen do facci tan Fatoumata Maiga.
La salle était conditionnée par le
a wawa nadde les salles o sana tawreɗa carte d'identité won candidat libre goto garɗo retard surveillant o wimo yello hoto carte d'identité makko woni o wi o darti carte d'identité o famu tampi mo yitay ɗum surveillant o wi kammari ana andimo mo naata mo waɗa ko joni ko ha kikiɗa so mo wara mo fanga warde carte d'identité makko ko hoorejo mabɓe o yi ɗum ko noddi police e garana surveillant ngaji ɗiɗɗi e kañe candidat libre o jaati gonga ko golli ko gasay ka jukkoye ɗe ɗum garɗa min dartan koye amen min kaɓata e mabɓe min gatta baasi
fou
wattu joni en kalan fa hande hono kabbaru examen ngaji ɗi keñen kamɓe kolliti wiide betaku muɗum ɗum gasanayi hono sukaɓe taton woɓɓe kasen hanɓe wadde ɗiɗo imali wiyam ɓeɗo sukaɓe wonnoɓe dow moto ngaji kañen gaɗi accident ɓe taton ɓe fuuɗo ɓeɓe keddi kili hen ɓe gaɗi oɗo accident nokkunodirteɗo Mori Ba Bougou ɗonde dow ɗatol kulikoro ngol wakkande ɓe gadda suudu docteur oɗo mawdo hôpital Gabriel Touré ɗo ɗon hollitan wede lanɗo muyte mabɓe ɗen duwo yo tow ɓuranɓe ga ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓede dow beme amen ande to so gaɗi facebook to gaɗan droit ɗum woni gaɗon facebook kañe twitter studio tamani yewte yello hono pelle société civil ɗe kani wattirde koyeɗe muɗen fa yurko yurko haɓele nokko ɗum woni fana batu puɗɗuɗo keñen ley leydi meɗen ndi fedde neɓɓe noddirta occulé wonde ley nokku o kañum waɗi oɗo batu ɓe mbi koni fana muɗum fa jamar nde watta koyeɗe muɗen no yurko yurko hani heɓirede ley leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Eyi keƴaɗo haala walde noddirten association malien de lutte contre la corruption et la délinquance financière nde jonde waɗama nde hani waɗede Oumar Teme ɓeydi wiide fedde mumen nde ana wondi e wadde immadaraji dow haɓugol e yurko yurkoji gonɗi ley leydi men ndi
ɗatta
dabreji nelgol talki to gollirɗe hono joƴinde plainte hono ɗum woytade ndenno mi ɓeydorke faamu ko heewi juuɗe ɓeɗo bulidoɓe dow mande woytade ko ɗum moƴƴi ko woni jiiɓu ko nande mudum hande mi bedurge famu e do humpitingol gineji
aujourd'hui les questions de déclaration des biens
defed société civile homini habgol e yurko yurko ji fayotade etal kaku weltege sanne e wadgol de jonde e bami adi wide be ngada e bodde mabbe fu yotade e lamu ko be leydi meden di yalla jawdi suudu baba an haybe no mojiri madame ada jawara woni secrétaire général defed kede ko holliti wide
nous avons été imprégné des
min paminama kala ko woni sariaji leydi ndi e tiagal leydi ndi dongal habo jibu jawdi nano minen hejabe halnon en na jeli nankorade dum no fewi denno ngal do kawtal najeda e madraji latsuri sababu halnan en dentine e golleji habu jibu jawdi
civil dans la lutte contre la corruption
micintindi wede ko buri himbe ujunere e tembere jaddon woni holitimbe jawdi mo ben cour supreme le mabbe ana hen fonctionnaire fayotade watanabe dum woni ko okilei holliti wide wadi hakkunde 2016 yottade 2021
don fed nations jini humnine kabar yimbe le nokko wattu jono be ngadi batuma be leedi meden dille odo botube kolliti wil sa je hono yimbe le wombe le leedi dille tem drofata sappo en joyombe yimbe le lojabe wattu jono be bi adna ndudu sa je yimbe le kolli hen dum buri milliardoji jetti bingil adama non be kolliti wiide be bi imadrajana kan wadde le hen fa hom fud hakke mudu rewe usman nyali buli
yimbe lojabe an kan wattenede hakkilo yalla ana cala fadditede ciagal don yo halaji pascal hurejansa kaja njuppina golleji nations unies jodi do le mali
la commémoration yambinde o do nyaloma an fawi do andude no yimbe be potti no jama o foti e kanye yimbe ciottube nokkuji mun en andude ko be kaja e tottude be hakkeji mabbe ko buri fu ero e kanye yimbe lojaabe fat fe got hettine bangi
le yimbe mali teme duran fu ko yata sappo e njoyo woni lojaabe woni ko holiti wiide kejaado horejo walde yimbe mali lojaabe boubacar sereme ko yelato lamu o fi dabare yalla be himbe ana balle
ana fandi horngo ngada do do yimbe lojaabe le mali andande du yimbe lojaabe anan kani andede e jatteede e yimbe fa yirwere mali beedo
le o nyaloma kejanaado jamaare sisli cubaado le mali jallal debbo darane fa laaba yalla jam ana beeda le mali
si urude njaram fa nokko no dirteedo segule ngalluri ceyde de wattu jono be bi sa jeyno tunele de ngori le de do ngalluri dum wembi jabaare wonde tonde sanne kambe bon tobe tunele le o do nokko bi ko lati sababu mudo yo wayde mbirki lobbi yimbe le wonbe tonbe le majjuntu be bi nokko modo hondo tunele de kani yuppede wala le ngallure de mamadou sama seku
tialaji cenam anali ngallure segu ku sambini dun ngoni yeddugol sariya e rafin nokku hertanado yuppugol nyamaji so tusko so mawdi cadele wonde yo wayde yuppugol bale kinide jogola tundiji di kedana tijan daw kanko horejo jee inna koko
tunugol nokku o ana fawi do rafi leedi yanka ko himbe tialaji kewdi godi fawide do kabaru rafi yuppugol ko jomben cuudi kani yubude fubure le wattundungu o sikudo tedala mudo ana mawni sanne lugendiam kontateji fu
Bruxelles mado
kanon kambe arribe golira region o kumanina cenam waltini hakilaji wide dabruji pianta jogola ido tonduji di yalla ngalure seguna hewta ngari e labal anahani yimbe balta taguji mabbe kongul bamusa toure kanko o maire kumanido cenam to mairi segu
aujourd'hui
tidala ngodudo yo nokku fu itaka do tonduji di mbaa yuppede wala nokkudo do dikani yuppede tafon fadde yuppede do hani yuppede dun min gondi habade dabareji fu piaka yala tidala mbuniji di an kebenen jogal fa gasa
zeta segu
mishitan wiide ana wara duubi yogaji hande cukalel mo duubi joyi mursi yonku muidon do datol mongol lolingol boulevard l'an 2000 sabe bonandaji ndiam kammu e kanya rafi wutugol fonseji gondi do datol gol dum woni ko mohammed sisi habnis jutamani glasegu
wattu jonen kala hono kabaru fedde nebno dirta komanav leedi med indi dun fedde humnine kabaru batoji be ngadi communique mabbe bi hille ko warta ko so bami fa batoji di puddi hono yaade do mayoji di bamde 2022 yotta 2023 be beedan cogguidi ko lati sababu mudum bi hono leedi ndi wuri nyaloma hando kedde mo kanko no dirta mohammedou sogobayo gote lamit ndedo fedde ko mo sifido hen do faccitango usman nyali buli
ngol waylitingol waɗi sabiti dallaji ngolude handen di cogudi ana pawi do nokko da jomun yata kabaru bato ngaji pamare di motti e badale mudon fasi o e ujinaji jeegon e temere jetti do ngol yewtugol nokkuji yogaji fasi o na wayade ujinaji jetti e temere jetti e seeda fay e tawede gol beedugol waɗi dun watta famin kaba biltude ko hani wattede e bato ngaji di o kabaru min jottini don kanan kobe wombe le region ngaji di hono gouverneur medo mila do imadraji ko ndergol juude e kanan kobe de kuje gouverneur o wadan e bawde mudon fu fa himbe martine kumpa kabaru mun
l'information
do kabaru bi puddata do mi halni on wiide dum won ko nayri bangal dombi torturu sanne nyaloma hando dido dombi di noddiri dum Messi tiagal wiide idi jaawi sanne dombi du jogidi hakkille no holitira wiide jamaare andande kabaru cellal de wi yimbe be tinno gattana ko mudde hakkille sanne dido dombi tiagal bonanda ko di gatta ko wi amidi bay wadde nyawuji do fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku
bonnobe torrobe ido kungidi tan malinkobe hewbe kalata bangal dombidi
e acani min senema
o bonni kadlan danejo fu o yuli tubaji am vraiment dun torrakam domburundu waddi kan kulleji kewdi o bonni kadungal ngal burimi yinde nanjimi domburundu fu mi sinni o mo fandi ka bonane makko fanda min kebanay dun dabari fu arande ado way tugudem ka joni no tugirinda mo fa hebata
dalento ki sote koli kuna
pedali torraji tawrede ido dombidi yata fi tiagal ratiji dum ko hulti docteur Modibo Dambele oro veterinaire o be di wido dunno domi di na tawre ge yi nyaw mbawdu jati samminde bonondaji do cellal bi adama
tant que les souris
sont soni dombe an keddi le ciudi amen cellal wawa hebede sabu nyaw domburu won nedan way hebirinde dun heddere landam na cille domburu dum fuddira hore na wore mbiyeto cefal yade redu dogor soni nyaw ana e debbo hamil so orimi dum way latare sababu dande bingeneli redu dogor so dum sawra ka law jati e dum wawi latade sababu suko o
docteur Dambili nanorda jamarande labbinde cuudi mabbe jalla haldi dido dombi lulirdi Messi le cuudi mabbe
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
kram ngeelo ne lekri duuji di en puddiran le lamu yoro so holi tan wiide wuybe dabaaji wonbe nokku no dirte do kuri wattu jole be naati e juude be do wuybe wi amasa dum guuji ton dabaaji di be ngaddan dum fa kuccala ton to mangal pat en be kibbe wattu jole so be naati e juude no holi tira wiide dum gondi e landede ko du kambe yimbe be be golli ditta mi cetaden wi le balle jabbe no de min kali hono kabaru guuyi ka dabaaji worno le de do nokku le se yuru den gardan faado masina do be kulitin dungo fu iton wattu jono datul hakkuni masina tenengu fa garda jafaraabe dun yata ko feeso mobile gonda e mudun kay yoga jamar ne fu pinasiji kanya fa yotto lanaji dum bamatle o don nokku be bihi do heddirto non do fa de dungo o yawti sigrabe mbiyam wotto nangiri en juuddo ngarte haddude bete hande mi juuti on sanne hedade heju jamme dido kabaruji fodo ba hebde do beme ame ande to so ngabbe o ngadi www.topperestudio.org no noddi do do numero fiamo mere mere 37 321 fande fande fe no konande do no do e ser yotre mede de an wodi wassalam
sido tamani